www.gmail.com. Kumiza karama ya mapenzi niko radhi nitailipia. Ongoza moyo wangu nakoenda, jasema misiri sirudi tena. Bingu za maisha minisha sarenda, hadi mwisho wa dunia. Na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na we mlevi, ni umbe yumbe njia. Yohana mtembezi kwako na rejea, hawa na wezi kukuharibia. Pawa pawa naishi wa pawa, penzi la kumizani mizito naishi wa pawa.
Pawa pawa naishi wa pawa,
power, 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 naishi wa power. Penzi lako mizani mizito naishi wa power.
Power, power, naishi wa power. Penzi lako mizani mizito naishi wa power.
Just on the table, it's injili ya kesho. Igari ikistall wendo ni kimbili ya petro. All this cause you an imperial vessel. Give you my heart, no kaifanya interior ya deco. Kupate nini juata dose is sufficient. I'm powerless, I need you close to my system. Niki cross line when you show me ndasema sawa. You've been reliable, shinda tokens a Kenya power. Nimekwa niki follow each post, saying they wouldn't bag you with their holo weak quotes. Wanashindo mafanya ninyo molo, please stop. Kwangu fundi ni moja na sibolo bespoke. Sijakwa sentimental ever since kiboko, but wafanya ni overthink kidosho. It's a known fact, vile mi wanga na pimp ni global, but lo mefanya ni simp kidogo. Mina ishi wa
power, power. Naishi wa power. Penzi lako mizani mizito naishi wa power.
Power, power. Naishi wa power. Penzi lako mizani mizito naishi wa power.
Power, power, power. Naishi wa power. Penzi lako mizani mizito naishi wa power.
Power, naishi wa power. Penzi lako mizani mizito naishi wa power.